guliroɓe juudo e kanyo fonctionnaire en gonɓe liride ndi hewɓe na municipalité telaji cellal ɗiɓe keɓata saabi golle mabɓe iwde sikaso yottade yelimani fangude bamako bankasma yowaru ɓeɗo foof mimi haala suhulaji mabɓe
andini kam min ka ko andirmi ɗum de golle jonde fo aɗa jogui nawol nawɗe ƴakkoje wani fa yetto hono kaba bawle en tantiɗon joomum ya ladde en tantiɗon joomum safareji ɗi wala fuu ɗo ɗum sewraki de kana ko hewade so bamako tan hoorema am ɓuuri lebbi jeenayi ko gammi
kanko Mamadou Abdoulaye Ndiaye o wi noɗɗo ɓoyɗo sanne e golle janɗe wakkati joni o mo jogui caɗede cellal saabi oɗo golle mo e muɗum no ɓooyan darade ma soppinade ndenno mim siti ko o hinnaki guilallow sakkade kuteji laddido sababu hande o jooɗiɗo nokku goto keɗɗanna kanko Mamadou Abdoulaye Ndiaye o
dans les années 1988
wade 1990 courant walano ñalowma jamma tan wonno komin keɓanno courant nen golle amen o sembe muɗum ndu fo watteno mbiɗe mbawno wadde air ngaji nayyi yettade air ngaji joyyi mbiɗe daari min matatano ɗum feewi ngal ñalowma hande o ko duuɓi am fuɗɗi woɗɗade ko min fuɗɗi matude kutteje muɗum caggal am ana nawa kam koyɗe am ana nawa kam fayfami juula hunde fo ɓuura ɗum
docteur Mahamadou Sidy Bé woni médecin chef Sescom Dialla Sagou holti wiide trampe ngaji e ko nande muɗum goni telaji cellal ɗi sambinta ɗiɗo sifaji golle ɗi nden mo ndar guliroɓe juuɗoɓe hinade sada foof yewtere sembe calɗi
no jiɗirɗa kalsi fuu so a ñawi ko keɓuɗa ko fuu a tawan yaada cafaji ma cellal ngal ka fe hunde ɓuura ɗum ɗo amen ɗo le fedde APCM min gaddi ɗo dogotoro en fa haltanaɓe hono ɓe kaani wurdude le golle moɓe gondi wadde o no fedde rami ɗoni assurance so a ñawi mo mbawɗa sawrorade yetti le fedde INPS ne min mbihi golliroɓe juuɗe mumen fuu yaaha windoyo yella soɓe ñawi eɓe keeɓa
sawrorade
wakkati joni o kanko Ndiaye o yo goto e ardiɓe fedde humanide guliroɓe juuɗe Mali holti wiide gulliro nde ɓami dabareji kewɗi yalla sakkade on ɗiɗo telaji keɗɗanna Mamadou Abdoulaye Ndiaye o jokkotata ɓo hoorejo fedde humanide guliroɓe juuɗe Mali ɓe
so a jooɗike fa air ngay nayyi na ɗu joyyi eɗum wawi hadde ƴiƴam yiltade no wooɗiɗi ele calɗi ma so ɗum ɓooyo e hoore du eɗum wawi waddude e ma ñaw cattuɗo saabu joɗagol fa ɓooyano haɗa ƴiƴam yiltade ɗe calɗi neɗɗo no hani
o radio suudu artisanat Mouti holti wiide ko wiyete rami ko woni dabare nde hasindini guliroɓe juuɗe Mali ɓe Bocar Dira ɓeydi wiide oɗo sifa haybugol golloɓe hono sifaji guuɗuɗe guila nden ley Mali fof farontina e muɗum
fuɗɗornde ka gollironoɓe juuɗe mumen hewɓe fuu yeehi windoyke ele ndeɗo fedde ngal hitande 2005 fedde UNPS mu'ini kañum ndu assurance muɗum kuncanowo hoore yimɓelle gollonoɓe hoore mumen ɓe ngala joddi min kaltani ɗum fa gasi artisan en ɓe nafa ko woni hen yella eɓe keeɓa windayade ley hen assurance ji tati gonɗiɗe leydi amen ndi hawti so laati fedde rami
le Mali ɗo famɗi fuf temedere e capanɗe jeɗɗi e goho micce ngaji godi ɗiɗo jatteji ɗi caggal hurgoji ɗi gaɗi fedde humaninde guliroɓe juuɗe micitan wiide kamɓe dogotoroɓe ne darda kala artisan en tinnade wadde yewtereji sembe calɗi yalla ɓe hiisa e cella yalla ɓe hiisa e tialaji cellal ɓiɗiɗi e golle mabɓe